Sherry cool on this one. Deep in production. Oh,
it's deep and deep.
Me na taka wewe, taka wewe, taka wewe. Tutakuwa pamoja, just like Bay and Bull. Me na taka wewe, taka wewe, taka wewe. Tutakuwa pamoja. Just like Bay and Bull. Boy, no, it's you that I want.